Abiegu asagu fu uzo agupo onu ubochi tata uche chukwu ga eme n'ime ndu
oke eme na ndu uche chukwu ga eme na ndu oke eme na ndu uche chukwu ga eme na ndu oke eme na ndu uche chukwu ga eme na ndu oke eme na ndu uche chukwu ga eme na ndu oke eme na ndu uche kwesa ma me na ndu Uche onyi ra ma me na ndu Oga eme na ndu Uche onyi ra ma me na ndu Oga eme na ndu Uche mada ma me na ndu
Uche mada ma me na ndu Uche kwensi na ndu ti ama me na ndu Ndo bu ko na wrong
Ebe lu mala Uche chukwu ke me na ndu
Oh yes
Ekwe lu kwala Uche chukwu ke me na ndu
Mada bu chukwu
Oga eme na ndu Uche chukwu ke me na ndu Oga eme na ndu Uche chukwu ke me na ndu Ngozi Ngozi chukwu ke ru maka Ngozi Ngozi chukwu ke ru maka
Kwere na oge ru ga tata tata maka Onye kwere chi ekwere
Oga ru maka Ebere chukwu ke ru maka Mary Mary chukwu ke ru maka
Mary Equence Nando Tata
Mary Chukwu Keru Maka
Where?
Okeru Maka Uposo Chukwu Keru Maka Okeru Maka Oyunye Chukwu Keru Maka Okeme Nandu Uche Chukwu Keme Nandu Okeme Nandu Uche Chukwu Keme Nandu Okeme Nandu Uche Chukwu Keme Nandu Okeme Nandu
Ekwensi na ndị ochie ọbịa bụghị uche mmadụ ga-eme na ndụ maka na uche mmadụ abụghị uche chukwu ndị ọdịka ụra bụrụ ọnwụ ndị ọdịka gị etitena na ụra tata ndị ọganiru gị na-ewute ndị chọrọ ọdịda gị ọ bụghị uche ha ga-eme na ndụ gị tata n'ụbọchị tata chukwu ka anyị tụkwasịrị obi ya mere tata niile uche chukwu ga na-eme na ndụ anyị halleluya chineke ụbọchị tata ka anyị na-enyemiga gị n'aka ndụ anyị dịkwa n'aka gị oke anyị niile nọkwa n'aka gị bụ chineke bụ nna mmadụ enye naanyị onye ma akọ m nke chi enye gị m achọghị ya chacha maka na ọchị na-enye ọ bụghị mmadụ na-eke ọ chukwu na-eke
ọkpụkpụ m na mbata m tata ka amagbu onwe ya
halleluya
ọkpụkpụ m na mbata m
ọ ga-amagbu onwe
ya
iru ọma ga-akpọ gị tata
ọ ga-amagbu onwe ya
yes were
iru ọma ga-akpọ m taa
ihe ọma
lena kana ka m tata ga-amagbu onwe ya
ihe ọma
lebe na za ya tata ga-amagbu onwe ya lebe na alụ alụ e tata ga-amagbu onwe ya ọ ga-amagbu onwe ya iru ọma ga-akpọ m taa iru ọma iru ọma ga-akpọ m taa onyinye chukwu ga-eru maka onyinye chukwu ga-eru maka ọ ga-eru maka ngọzi chukwu ga-eru maka ọ ga-eru maka nwa yọrọ ga-eru maka ọ ga-eme na ndụ uche chukwu ga-eme na ndụ ọ ga-eme na ndụ uche chukwu ga-eme na ndụ ọ ga-eme na ndụ uche chukwu ga-eme na ndụ
ya mere ngosi anyị ga-eru anyị aka n'ụbọchị tata onyinye chukwu ga-eru anyị aka n'ọpụpụ na mbata anyị tata ọ ga-amagbu onwe iru ọma ga-akpa anyị tata nwanne m ihe ahụ ị na-achọ ga-eru gị aka n'ụbọchị tata ndị ọrịa ga-enwere onwe ha ihe ị yọrọ chukwu ga-eru gị aka n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen
ọpụpụ na mbata tata chukwu na ka ọ dị na taa uche mmadụ die kuke meni me ya. Imula sae, ndiora ge mwero mwea. Okeru daka, onyinyo chuku seru daka. Okeru daka, hiri mama keru daka. Okeru daka, kosi chuku seru daka. Oka boso neba, da boso ka boso neba. Oka boso neba, ajone seru mbo. Oh, I'm gonna sit down.